ndabye ebintu ebirungi n'ebibi nfunye ebigezo gwe tomanyi na kyennyimba naye omutima gwange singa gwali kwogera gwe gwandikugambye amazima nkakasa buli omu gyali eyo yeevuma omuntu gw'oyita mukwano gwo wakwiwaye nga kiruma tebadda buno bulamu bwaninyumye naye bannaffe babututamya ndabye ettima erya buli kala ndabye emitima naye ng'egisinga mivundu waliyo obw'obujja nyini gw'abatayagaliza owesalwa oyo kumpi mu tabana nsonga sanyukira bifudde ate buli kadda beera munyoni ne bw'oba omusize yabatakkiriza wakiri agamba abaliwo nti yeyakuwa obuyambi tunula mu bangi simulaba omutu omutima ogwa zaabu abeerawo lubeerera ne mu biseera sanyuka nange mu buwanguzi ayimirira nange nga bisobedde atalina nkwe atanfumite mugongo bali kusoma olinjulira wabula kyenjize ku lwange ku risaaki gye nkoze omuntu muntu ng'oli wasiwe n'ebirungi by'okola abantu tebasiima munnange wabula yamba buyambye empeera yo wa Katonda abange